one goes to Lenny's and the enemies. Still your boy NPK, Rap King, Nathan Bro, Salam Records. Kabu!
Silekuni yote, enough is enough. Sugamami yote, enough is enough. Baragati yote, enough is enough. Adetikote mpani siriki, enough is enough. Ex-Gala friend yote, enough is enough. Agondonda le pituriki, enough is enough. Obu ororuki kia, enough is enough. Yo, siyo we Rap King, King. Mafi stali zinu nchirisi, anezini kia ele kipi fotimabe. Adata, ilienda muda mguari raya chali. Manganze nila mutanga vini mamaku, ya. Gozi mungu awadileba bandunduni, dunduni. Ikanga siti madria mutanga vini mamaku. Manganze nila mauli mulaifu be dile, dile. Aneka musitu madriasi, diasi. Aziki masini baikile kanisi molangiri dale. Kini kila stali mduni si, duni si. Manganze tichapuru mutanga vini mamaku waku. Yo, asezafu maso waki siriki, enough is enough. Okuzapi ukuma diariki, enough is enough. Chita lava siyote, enough is enough. Abuifa ulupe ramu siriki, enough is enough. Izondibale misende siriki, enough is enough. Chazi yolupi badi ya indorori, enough is enough. Polisi kitikinoga lepe mambari, enough is enough.
Enough is enough, yo. Lakini samfa, love for me vune mefima ntua yo. Mega ratele mami masisi, ah. Teresule mafaze tema usirisi, ah. Sente ti mia amapia ikosi. Sente yo mia amapia umbasi. Me yosi akule mavo irurere. Antikada kwete mekine farawesi. Mokuna tipale site moraku. Street ya mefu oyole afasi mami bikasi. Yo, still your boy NPK represent to the fullest.
Silekuni yote, enough is enough. Suga mami yote, enough is enough. Baragati yote, enough is enough. Ane dikote mpani siriki, enough is enough. Ex-Gala friend yote, enough is enough. Agondonda le pituriki, enough is enough. Obu ororuki kia, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough.